ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Heɗiɓe studio tamani oɗo sa sakiki moɗo Ousmane Diko woni ɗo kabaru ɗo micro ɗo fa yettude on kabaruji gonɗitoɗi hono Gagny Kanté woni to ɓoggui janɗe to. Yoora ana sullini yimɓe région Kidal hannden, rafi ndiyam ana ko hoƴiɓe fa sanne, ndiyam le leydi woɗɗitike ɓurɗe rowani. Ley Seysére gollowo nokku toon o ana wattani ɗum hakkille ndenno warandu hokkude galley toon du fou ndiyam. Bureau joƴƴinama le région Médaka o fa Bassirouufa, hooreɓe sema e plateforme puccidi golleji fa jañel ɗi Thiela Bassi. Batu yowama hono Batu yiitumo wuuro gollirde yirwere région ŋaji fuɗɗi beete hannde Bamako ɗo. Imaɗe mum yo miijade ko horsi keɓa ɗum e ley haggitere laamu kañum e ɓeydirade faamu. Ndenno ɗi woni toɓɓe kabaruji ɗiɓe jottito hannde bisimilla moɗo e dow studio tamani ƴuwde maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Hono masiɓe mawka waɗi le camp municipal Kidal, soldat si goto felli hono rewɓe muɗum ɗiɗon ɓe kufinaji ɓuula ɓuula ɓe, e nanɗe soldat si goto kañum e joom galangaji goto du heddike ɓe ɗiɗon fuɓe keddike hen. Municipal hokki taƴoral muɗum, nden keƴaɗo haala municipal wi pelluɗo o ka hannde ana e juuɗe. Hono kabaru yoora ana sullini région Kidal, wayde ndiyam ana sullini yimɓe toon fa sanne, ndiyam woɗɗitike ley leydi ndi hikka fa ɓuri ko rowani ko, e ɗum wembi yimɓe toon fa sanne. Ndenno kanko Oumar Waygalo wonko faccitane keɗoɗen fa ɓeydoroɗen faamu.
Heƴoji ɗi Seysére ɓamno arande faɓe paabiro banggal ndiyam le ngallure Kidal nde ɓe kolliti wiiti yo assude toon pompiji. Ɗiɗo pompiji sa ƴeewi ko yaata métre ŋaji nogay kibba ana keɓe ley hen ley air, wakkati joni ɓe kollitiwiide métre ŋaji kibba tati tan keɓete ley hen ley air goto. Wakkati joni ɓe kollitiwiide ɓulli antoon ɗi dabaji jarata e muɗum ko ɗiɗo ɓulli puɗɗi yorde ko ɗum waɗi sababu so yimɓele hewɓe puɗɗi wartude le ngalluje ɗe. Fa hannde ɓeɗo yimɓele mballoɓe ɓe kollitiwiide so ni ɗum huccanaka hoore ɗo e lewru meh ndu iɗum wawi waddude tiɗallaji goɗɗi kasen hakkunde jamare wonde toon ɗe, saabi de ko ɓuri hewde ɓeɗo yimɓele fo sa ƴeewi dabaji jogi toon. Wakkati joni o ɗiɗo kutteji jowi do ndiyam do aɗa wawi henta toon dabaji gonɗi toon ɗi, sa ƴeewi ɗum won ley laamu Kidal o ɓe kollitiwiide golleji arande ɗi jama o jogi toon yo marde dabaji noon. Ɓe kollitiwiide so ɗum huccanaka hoore tan ɗiɗo tiɗallaji keddoto toon fa le lewru Julier, saabi de on ɗo wattu kammo fuɗɗata to ɓodi le région o.
Seysére gollowo nokku toon o feraki haala rafi ndiyam ka, ɗum e wonde croix rouge ɗemƴinama waran hokkudude galleji ndiyam mere mere. Kanko Valérie Mbaw nana keƴaɗo haala Seysére haaldi e Fatumata Togola, keɗaɗenno ko Mamadou Sama Sekou faccitani en.
Tiɗalla ndiyam nder Kidal o yoko ndungu 2015 gasali ko gilla nden mi andi wiide tinnare mawɗe hani waɗede banggal muɗum. Château ndiyam Kidal o ana ɓama fa hakke 150 mètre cube ndiyam, hande hakke ndiyam gonɗo hen o ana wara 350 mètre cube. Ɗum fanɗana jama Kidal o feyi kaso ndun joyi le ɓulli jetti moƴiniraɗi machine ɓurɓe anditirede fourage goni pompeji ndiyam ley château o. Mi gaɗi ɗum no dende ɗe fo heɓirta ndiyam ley yontere, ɗum waɗi jaati jama o fuf ana marana hoore mum ndiyam ko nawtirto ñande jeytali ƴogude. Golloɓe amen ɓe ana kayɓi ɗum fa sanne, saabi ɗum hana yeɓede.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon pooɗe fa e dow bembal amen Facebook dow studio tamani. Ko ɓuri rewɓe temere ɗiɗon ƴuɓe ley cercle ji région Kidal o fu mbaddi asore ƴaɓɓine nde kaldi du haala deƴere e kawral yimɓe. Yo dendagal forum rewɓe Kidal saabi o Batu gaddanɗo rewɓe guɓe joɓɓen kaɓorɗe ɗe famande korsa deƴere ley leydi ndi. Madame Fama Walata Idal kumaniɗo Batu o haaldi e Seydou Famba, keɗoɗenna Mamadou Sama Sekou.
Miɗen jogino oɗo mijo gilla wona hannde fadde tiɗɗalla o jaati, min gaɗi ɗum salla jam e deƴere ana warta ley leydi meɗen. Min gari ɗo fa ndenten yambinde jam keɓaɗo o, e andide ɓe ɗum wiide ley jam e deƴere tan mbaweten wadde hono ɗum. Dental jama o e guɓe kaptoje ɗe fuf e ley jam e deƴere ɗum mbaweten janguinde sukaɓe meɗen. Min pamri jonkay so wona ɗum fadde amen yiride mabɓe Kidal ɗo ɓe cikkitike noon fa sanne. Yawarta kewɗe min gaɗi hakkunde Bamako e Kidal fadde ɓeɗo rewɓe heɓa faamu anniya meɗen banggal wartugol jam e deƴere.
Hono bureau Mali daraniɗo deƴinare joƴinama to Ménaka to, ɗum walla huncude wayde deƴere les région o. Hooreɓe plateforme e sema ana toon fa keɓana basiji hakkunde jañel ɗi jogola. Kanko Moussa Ag Ashratman keƴaɗo haala sema o haaldi e Intala Ag Bilal, keɗoɗenna Oumar Waygalo.
menaka est une région dans laquelle
do menaka do gube de an kewi do sane jogibe kaborde wakati atawan be galda e plateforme be galda e gube noddi tirtoade azawade armi male hore mudun kanyu won le galure menaka de kanyu hore mudun yaltata so yaha yewa dun le kreduuti be dun wadi wakati jono so waydi jam e deedere dengi le nokko o wakati jono ko wadi so deedo gede mimi ndiri ton min e ko ha min nabbi ton nelabe amen famin pama yello hodo wadi ido golleji min nabbi to dun won amiri enfa yotti almani e halanane en plateforme hore mudun dummi mila wadi hono dido golleji wobbe anto atambe galda e gube de fu kambe ko mabbe jida jam e deedere wartale nokko ka wakati jono miden gonde fiide le hen dabareji tenniniidi fa jeya yello hono dido tidallaji kani timmirde midi mila du tidallaji dan gonde timmude wakati joni o
de hore be janyel e dinaji gondi e dartude kawral hakkunde dawsa ke kanye ibo galitan mbn to menaka to den woni ko men andani jeddo mabbe barama kiki danden andre bukan yo jom en kaborde masimbini be inde andite region ombi mobilaji jetti sema kanye plateforme jayton fa ndufa basi hono batu yitima wuri gollerde yirwere region ngaji fuddi beta hande do bamako do dum wallan jewtade haggetere laamu e beedorade faamu assemblée wotinoke hono milliard goto kurdo kando hennede e gollerde region ngaji di nenno gollerde fuddi waran daranade dardade e millioji temedere faam yirwena region mudun wonko dedo tarawre pour de bato o halde imrana kilu mayga kedo dem
min ji ko min ngayi de be jogi sugullaaji kewdo sugullaaji no be gollirtito wana be gollay be golli be ngadi ko mi baawi mais les golle o be kebi sugullaaji kewdo ko woni golle yarate yeso nanno du saabi gouvernement wi faabe keba gollude be ngada agence régionale de développement région goto goto fu heban agence mum kanye bamako district ko mais région agence ngayi di bamata place commune bamata place région bamata place cercle agence ngayi di gollan fa wallan commune ngaji di wallan cercle ngaji di wallan kanankobe cercle kanankobe conseil cercle kanankobe commune et kanankobe conseil régional fa gollema be yara yeso dan non wana kambe asata bundu darnata école be darnata suddogotoro bellan commune ngaji di e dabari fa bundu ase fa jama o sugula mabbe fu bilto
hono jogara keri leede rentini lefo leede betay o bamako do yo hokkude dole ndenagu keri leede de forbe be mbi gollidal an horsi fasanne sa jeewi hono basiji fawarde nyaaw ebola gaddon ko sakiti ko yo japan hokki jawdi mudun se mobi niger mauritani burkina faso kany e mali faabe baddi kabar mudun hono kanko ambassadeur leede japan koreito masuda wonko halde imrona kilu mayga kedo denna usman nyaali buli
De nos jours, la gestion des déchets. Le wout gonden jonno o haybugol keri le leddi sahel nyande fu burtidde. Sabugol mu haboji gondi le wout gonden jonno o woni sababu mu. Nenno sandari haboji gondi kanye nyawuji gondi wout gonden jonno hono nyaw mo biita nyaw ebola o. Dun hollan nafa haybugol keri hakunde leddiji sahel di. Nenno dun wadde Japan walliran kalis le leddi sahel di. Fa bibbe di leddiji kebano darano hakunde majji. Dun wallan du dewral e nangindiral hakunde majji. Fa dudi kebano di kaybere keri hakunde majji fa gasa.
Hono yambere jeego berdo do dote do mali do puddudun kenya do bamako do tiloto jango nokku musée national demobi chapane joyo walli fiibe dewte yuube le duude le duude joy aduna fu yo dun dokondiral hakkilaji e beedugol ande walli fiibe be non
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sangarti e kabaruji region ngaji meden hono kanko ono projet mo lebbi nogay e nay mo coopération espagnol darani golleji mudun se itti jawde mudun daranto bamtare kala ko hebete li ladde fawarde e ndema le cercle kadjolo kany e sigaso yo millionji temedere e chapande joyi tati ngadate hen ono batigol batu miijagol dow saria mbalandi leedi e no nawtorte fuddi beete hande to kulikorto odo batu yo wadde fa hewbe kalde les régions o yalla ko tonga ko ana beeda yubade ko warata millionji ko warata yimbe temed didon kawri he kawri e odo batu o batu balde didi yo ministere mo inore no mbalani leedi walorto senautore darani dudi hanki wattu never jamma kasara lawol wadi banamba goto barmi fa nawi goto odo heddi ken yo jom moto ferni jom negoso mo gamaaki e majjum gendarmerie banama ana wondi horde fa fama sababu kado kasara yo do kaddude e dido kabaruji hande kedde heedade sakiraabe yewtere me ana yeso yo ji jango